Baby, baby, hey, you're my only one.
Madness.
Fantastic, baby.
Wazuli wake na mapenzi haya, yani kwa mwendo wake wa mikogo. Shepu kisura, yani fulu mapozi wanje. Yuma sinura, akicheka kamwanya tawile. Na kinyi shebetua, kwa upolo tasema mwaliwe. Beatanga wazigua, ame mixi na langi mzaile. Afanani na pana wala woshi watekino. Ama kwini otama wala jeje wa dayamo. Yani anavyo waka, waka, ukimuna. Yani anavyo waka, waka, tasamulake. Yani anavyo waka, waka. Yani anavyo waka, waka. Yowe ndio lile umbo na nalilo limba gadas baba. Mana na minisha kuwa mtu mzima sasa baby na itaji wae. Dance baby, go down baby, my lover. Inuka kuone olivo fresh, my lover. Wanaipiga kiuno mwenda wako na vyoji kata kata. Macho sigino ukicheka mindo na tapa tapa. Dancing baby, go down baby, my lover. Inuka kuone olivo fresh, my lover.
Yende na vyo waka, waka, ukimuna. Yende na vyo waka, waka, my lover. Yende na vyo waka, waka.